This is Zed Med Music.
Yeah.
Achan. Me push on a flash sign, I'm going to do one up. Ah, you feel an apart one bit of
a big body for the same way.
Maria, she's now a full of sun.
You
get a bob and a bunning.
Ushenizo,
Makozulu Mukamba.
Ushenizo,
it's a man who have a decky.
Ushenizo,
Kumayera Kunapere.
Ushenizo,
Zakado and Amboimba.
Ushenizo,
Rafkin Dia Poncho.
Ushenizo,
Ativa Palana Vabadi.
Ushenizo,
Eloqua Jotni Olimba.
Ushenizo,
Atima Blacks Vana. Pisha
Ushenizo
Apa kuliche bazungu
Ushenizo
Kairi waza ni jaribu
Ushenizo
Apa vayu zinga babadi
Ushenizo
Soti wa ita mibunu
Ushenizo
Loche dinya bweranzo
Ushenizo
Kingishani anasile mwe
Ushenizo
Kingishani aliko
Ushenizo
Pamatero ni cholile mwe
Ushenizo
Vachiwoli ya vache pepo
Ushenizo
Na mayuzi pazeti
Ushenizo
Vakonda pati zentele
Ushenizo
Valungu vakamba
Ushenizo
Smile yao ni achikata
Ushenizo
Nivela top man topizo
Ushenizo
Ni music promoter
Ushenizo
Arabia na sowe mwe
Ushenizo
Anabwele la pa Malawi
Ushenizo
Mufuna nchito pa zedi
Ushenizo
Mufuni kakapito
Ushenizo
Nae mwana wanyarende mwe
Ushenizo
Ni Zambian hip hop
Ushenizo
Nae chef mukamba
Ushenizo
Atifi amba wonse tulape
Ushenizo
Tanuba kopala wavuta
Ushenizo
Ndiye wa supply ya madansi
Ushenizo
Guys Scott is a Zambian
Ushenizo
Nichikala chabe
Ushenizo
Shimu wane sa ufore
Ushenizo
Elo 2020 alimwe
Ushenizo
It's a party, it's a pita
Ushenizo
Ushenizo anya
Ushenizo
Ndiye taito ya inyimbo
Ushenizo
It's a blow of a body
Ushenizo
Nawa wachitotela
Ushenizo
Mavuta na
Ushenizo
Mapost news
Ushenizo
Ati siba za kavula
Ushenizo
Wanamu vya nyarule mwe
Ushenizo
So wanapa za mita
Ushenizo
Na ya kuwati muziwa
Ushenizo
Inapotambiga pa TV
Ushenizo
Iris Kaingu
Ushenizo
Nivambiri wa mafamo
Ushenizo
Ati muzo wanafunta mwe
Ushenizo
Tite shota ni opusa
Ushenizo
DJ Kingsuli
Ushenizo
Asunga pinkalamu
Ushenizo
Success ya bagelo
Ushenizo
Vakamba ni chikwati
Ushenizo
Judy no mester
Ushenizo
Tinamu ivalako
Ushenizo
Bwana mbrati na sila
Ushenizo
Genene mubondo
Ushenizo
Banamu vile zongo
Ushenizo
Zedmed izale
Ushenizo
Ndiyele boya iliko
Ushenizo
Johnny Siali mu XY
Ushenizo
Elunyiho mu Zambia
Ushenizo
Izambia local language
Ushenizo
Yeah Managers in the building Zedmed Connect Jera Yo Inc Mr. Demi Brevard Harrison Galwete Moyona Chad MK Navajunda Saka Joseph Boxer for
Ushenizo
107 Yeah
Ushenizo
DJ Naze
Ushenizo
Mr. Body
Ushenizo
Rave Shack of
Fame Ushenizo
That's all good, ladies and gentlemen
Ushenizo
Avoid them
Ushenizo
Haaaaa